Dear Paps, yeze mutabani wo, imani wero mungi matofu yezago vye wano, mazaka vanga ngatetu nyumyango viru no, kunyumiso manyevi vyevi runjichevi badewo. Netuwa kuzika tuwanga kaba banji bawera, banji veya mtu yamba banji banyorua. Mubatu suvizo tuyamba, banji babula, na yate noba sasira, maze kule nsinenda ba. Okunja kaba mwaba tono, bambi batoba, muzei chove na balala, bambi bayola. Sukuru fizi na kanyama, naba weleza, mkanga nenso mambitavo nemfuno kubanguluwa na inga mama wafoyo mbunda bunda ye. Hiro, habana batano nga batu, natatu sura u. Tedi tedi dinaso mama zene degree, tunio mununji ye ajifunye na government. Javi javiza chaso momoto, mami wachikola hawe watali kalimo. Muzei toto weyalwalira, basawo lwamukebera nti gwali mutima. Zivudeweza operation na yate twaji wangu la daddy, can you believe it? Bazungu bajja bamutwala mu America, fe wadde n'ekikumi n'ekimu tetwaba wine recently. Yatusala konga musamana, everybody's proud of you, naye nga byonna mukama. Engambo z'eddogo ku kyalo tezivangayo, baganda batebe nnyini so fe tutya nayo. Ntalo ntalo baba mukulwana sente mataka, mukama kyensaba nti fe abato ozituwonya. Kubanda bye nnugu obusungu sente bwewera, abantu betuzemi sana bintu byafuna. But speaking of which, mvuzemu ku bumotoka, zibirubodi mbaddeko nguzeyo ne ku mataka. Nazimba nakayumba mu nsasa gye tusula, nafuna n'omusika mungi matovu eriya. Era nga juzi twamubatiza, mukutya mukama amagezi mwegasookera. Kukuba rapu mwenkayiyiza kigambo ku ngoma, daddy owulidde bwe mbisengeka. Sabikola bye wasuubira, the engineer lawyer muziki gwe gwansika. But I hope you're proud of me, until we meet again papa. Jaja Mundavire,
rest in peace.
Nemo Ze Radio,
rest in peace.
Zenchali, chali womuyaye.